andatimsafi.com.
Pendo singe amini na isi ungetoka na kimbia. Kama mapenzi wangekuwa na somea, wala imi ningelipia nikasome mimi. Ele usije nikimbia, askali wa mapenzi nikolino, muda wote na lindaga kama kukwa na yetaga. Anavolinda ya ila alivopaka tifnesi zambiana, katokea Maka ama Madina. Oh, my Dina, you are my number one.
Fananishe na nini walaira. Nimezama kina bahari, zima mzima hatari. Yani singa habari, naona radu. Mataka roe angu, ni kama ninaelea. You're my number one, my number moja. Livo kaka tifne sitambiana, anatokea Maka ama Madina, baby. My Dina, tunamba moja, yeah. Oh,
pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.
Mawakala.